te nei rangatira o te rōpū kā, karike tētahi toa mō ngā take āhuarangi me te tai o ka mihi ki aia. Tōna ū ki ngā mātāwhono o te Treaty o Waitangi, tōna kaha ki te whakarongo, ki roto i ngā huihuinga, ko te teahau, ko tērā tōna momo, me tōna pīkau nui, i ēnei o ngā āwangawanga o te hāpuri whānui Aotearoa nei, e kāna a ki te tai o me ke ngā take āhuarangi.